Yo, tech
mkadule
zero. Kama sauce, mindi sauce, mindi yo boss, mindi yo wild. Kona juka unapenda reggae, tingisha kiuno, tingisha madenge. Na kawe ni demu, unajoko fete. Ruka juu ya beat, nusete kutoke Wase wase, sinasika vile nase. Wase wase, rushe ni juu mikono tu Wase wase, utusike gafika dima tu. Dago, ready for W number 2 Wase wase, sinasika vile nase. Wase wase, rushe ni juu mikono tu Wase wase, utusike gafika dima tu. Dago, ready for W number 2 Anti-1, zero mina hukua the one. Ndio mana na kaza na ndio ni rejoil the plans. Nazidi kushikilia mic tu. Nitwa gengo mambaya zote ziko big tunes. 3, zipiga kuzote koma 3. Naziki bomba sana unaweza request ni free. 4, inia wase wa number 4. Kabiria ndio mtaani, that's where I'm coming from. 5, nasikia kuna ma big 5. Wati ni metambi, wana die kuni hive. 6, kawangware 46. Ukipiga chumu, ziri kosta in the mix. 7, ushetika place in it to heaven. Nisenyo kona peace, uko jaba au veve. 8, tangu ni made class 8. Nilipendo sana na mademo kani like. 9, mademo teni wa mine. Mi wapenda wate kuwa hate, sindio crime. 10, mini morio wa bed 10. Nilimodisia gaziro, ndo nasikia seye do hero Wase wase, si mnasikia vile nase. Wase wase, rushe ni chumi kono tu Wase wase, utusikia gafika di maju. Dago, ready for W number 2 Wase wase, si mnasikia vile nase. Wase wase, rushe ni juu mikono tu Wase wase, tusikanga fika di maju. Dago, ready for W number 2
Wase wase, sinajua huni nani. Mini ya mkadu ule boy wakambi flani. Mr. Nikali nilisha zipaka rangi. Dago, ready, ukonjo taani. Haso daily, apana jokuchai. Kwa hijani, kuna hadi wachawi. Kukuketo kuna watu na vipaji. I wonder, kuna jenda mbali.
Wase wase, si mnasikia vile nase. Wase wase, rushe ni juu mikono tu Wase wase, tusikia gafika di maju. Dago, ready for W number 2 Wase wase, si mnasikia vile nase. Wase wase, rushe ni juu mikono tu Wase wase, tusikia gafika di maju. Dago, ready for W number 2 Kawarasa mi wanzaga Nikipata bado mori mingotiaga Sina kawasa dinyole mi wachaga Nakani ngoma juu ya mic mi waroga Sana sana mi upendaga kukula ki Juu sana sana yufonyaga ni bonge ma Mamori wanguka wate ni wasoma Wanaga mambo ni wase wametuliaga Nakani nomo tapata jombe fonyuma Cheki design kani mademi wapusa Shika kwanza kijamu kisendi kene Kutivuteka joteka jote zende Wase wase si mnasikia vile nase Wase wase rushe ni juu mikono tu Wase wase tusikia gafika di maju. Dago, ready for W number 2 Wase wase si mnasikia vile nase Wase wase rushe ni juu mikono tu Wase wase tusikia gafika di maju. Dago, ready for W number 2 Wase wase si mnasikia vile nase Wase wase rushe ni juu mikono tu Wase wase tusikia gafika di maju. Dago, ready for W number 2 Wase wase si mnasikia vile nase Wase wase rushe ni juu mikono tu Wase wase tusikia gafika di maju. Dago, ready for W number 2
Yemina Mini mkado And this another one a big tune day Yeah Wase 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 Big up Kabiria massive 4W Number 2